supervisor na ndala bali kutambula.
Omukulembeze w'ekibiina ekyebyobufuzi ekya National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, era ng'ali kwegwaniza obukulembeze obw'eiwangira Uganda. Olunaku olwaleero ajjire mu disitulikiti y'e Luweero okuba ate nga afeefeeta akalulu, kida kwidukirwa nti mu disitulikiti y'e Luweero, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gye yatandikira olutalo olw'omu nsiko olwamutuusa mu bukulembeze mu mwaka ogw'olukumi olw'enda, ekinaana n'omukaaga. Aye ng'akaali kutaamu ng'eyita okujja mu disitulikiti y'e Luweero, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine alina bingi by'ayogere n'abawagizi be, kw'oteekwa okuvumira poliisi olw'emize emibi gye erikola, okuba omuka ogutwasa amaiso, kw'oteekwa okuba abawagizi be.
Bajo nalabye nga mwami byakagaba okuli ya poliisi ng'avaayo n'agamba nti yalagira abasirikale batukwate, era n'agamba nti batukunya batukuba ne batta n'abantu baffe kubanga tumenya amateeka g'ebyokulonda
oba tukola emigundu abawagizi baffe ne batugoberera. N'agamba nti tumaliriza leeti rally zaffe, yawadde na nsonga kiyokusatu. N'agamba n'ogamba nti tubakuba. Of course mwami byakagaba alimba. Nze kennyini mbadde nga nkiddingana tife tuli non-violent tetukola fujjo, era nga mbategeeza nti n'ebiseera ebimu bwe babanoonya ekyekwaso okutukolako obulabe, bamanyi okufuna abantu ne babambaza engoye zaffe twakole fujjo. Era ekyo ffe kennyini tubadde tukyetekera kesi, batumekinga shuwa tewali muntu akola fujjo nga tuliraanye. Ekyokubiri, muze mulaba nga poliisi egala amakubo. Ne tulemesa okuyita amakubo ag'okumpi, we twanditambulidde dakiika kumi, we tutambulira we ssaawa bbiri, tusobole okutuuka leeti.
Olunaku olw'eiggulo, bannakibiina ekya NRM ekiri mu bukulembeze wano mu iwangi lya Uganda mu kibuga ekya Idinda baatyaime wali ku City Hall okwongera okwinnikiza kakuyege waibwe muna kudi entonto nedisigeire okuba atenga tutuuka mu kulonda. Olukiiko luno lwakubirizibwa ni ssentebe wa NRM okuva ku kibuga ekya Idinda atenga n'agemye kaadi y'ekibiina ekya NRM ku kifo ky'omubaka mu paalamenti okuva kwali mu Jinja North Division, bamweta Edwin Rufafa. Olukiiko luno lwabeiremu abaavire mu sekretariat ya NRM era nga bakulemberwa mu mukyala ayitibwa Diana Nyago. Wanoni RCC okuva ku kibuga ekya Idinda Richard Gulume Balyaino weyedi yategereza nti ekibiina kino baseena okuba ate nga bongeramu amaanyi okufeefeeta akalulu mu ngeri ey'omukwano kw'otaire kuwoma.